Ate polisi erukunjiri erimu kunonyereza ku kizimbe ekyessomero ekigwiridde abaana b'essomero okukakkana ng'omu mufu ate bana bagenze n'ebisago. Bino bibadde ku ssomero lya Rerere SDN Nursery and Primary School mu Rerere Town Council mu disitulikiti erukunjiri. Omwogezi wa polisi mu kitundu kino Eli Mate agambye nti ekisenge ky'essomero lino kye kigwiridde abaana oluvannyuma lw'omuyaga ogw'amaanyi. Mate agambye nti omufu ategerekese nga ye Ashaba Princess wa myaka 12 ng'abalala balumiziddwa kuliko Abisinguza Emmanuel myaka 8, Zahura Treasure myaka 7, Aine Mbabazi Masi myaka 10 ne Mugarura Onesmus ng'ono wa myaka 8 nga bonna bayizzo lino. Omulambo gutwaliddwa Bunyaga Health Center for ate nga balumiziddwa batwaliddwa mu Kambuga Hospital.